guddiga caalamiga ah ee madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsanna dhulka la haysto ee falastiin ayaa magaalada jineefa waxa ay ka bilaabi doonaan dhageysi dadweyneh oo la xiriira eedeymaha ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacay falastiin wariyaha v o e da lisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada jineefa waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan
guddoomiyaha guddigan iyo madaxii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanayd xuquuqul insaanka ayaa furi doona dhageysiga isniinta maanta ah waxaana xigi doona marag fur toos ah oo ay bixinayaan saddex markhaati dhageysiga soo socda ayaa la filayaa in la qabto horaanta sanadka soo socda laakiin laguma qaban doono magaalada jineefa dhageysiga dadweynaha ayaa diiradda lagu saari doonaa amarada xiritaanka iyo eedeymaha argagixisanimada ee ay israa'iil u jeedisay dhowr urur oo aan dawli ahayn oo falastiiniyiin ah waxaa sidoo kale lagu eegi doonaa dhacdooyinka ku xeeran dilkii bishii may ka dhacay daanta galbeed ee loo geystay saxufiyad falastiiniyad ah islamarkaana haysatay dhalashada maraykanka shiriin abu caaqle ayaa la sheegay in lagu dilay toogasho ka dhacday israa'iil baaritaan ay israa'iil ku samaysay dilka ayaa lagu soo gabagabeeyey in wariyaha loo badinayo in lagu dilay toogasho aan ula kac ahayn oo uu toogtay askari israa'iili ah oo aan ogeyn in ay saxafiyad tahay afhayeenka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay rolando gomez ayaa sheegay mar uu la hadlayay warfidyanada in la qabanayo dhageysi dadweyne si loo caddeeyo arrimahan waxaana uu sheegay in israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiintaba ay markhaati furi doonaan
guddiga baaritaanka ee hadda jira waa mid gaar u ah inuu eego xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dhulka la haysto ee falastiin iyo israa'iil waxayna yihiin dabcan dhexdhexaad waana baarayaal madax bannaan marka eedeymo kasta oo ku saabsan inay dhinac gaara u eexanayaan waa mid been abuur ah waa guddi madax bannaan oo dhexdhexaad ah waxayna eegayaan labada dhinac
guddigan ayaa la aasaasay 2021 waxaana dhisay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay afhayeenka guddigan gomez waxa uu sheegay in labada markhaati ee israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta ay ku heshiiyeen in la aqoonsado islamarkaana si aan qarsoodi ahayn ay maragga u furaan laakiin waxa uu sheegay in dowladda israa'iil ay ka gaabsatay in ay markhaatiga furto amaba ay ka qayb qaadato
The Commission of Inquiry has reached out to Israel for its comments and seeking cooperation and access. However, they have not responded. Unfortunately, they have not received that cooperation or access into the Occupied.
Guddiga baaritaanka wuxuu la xiriiray dowladda Israa'iil si ay arrintan uga wada shaqeeyaan, laakiin si kastaba ha ahaatee ma aanay aqbalin. Nasiib darro, guddiga ma aysan helin iskaashigaas ama gelitaanka dhulka Falastiin ee la haysto. maamulka falastiin way la shaqeeyeen guddiga waxayna wadeen arrintaas tan iyo bilowgii shaqada guddiga ee sanadkii hore
afhayeenka ayaa sheegay in macluumaadka sida caadiga ah laga soo ururiyo dhibanayaasha iyo markhaatiga dhageysiga dadweyne ayaa sida uu sheegay meesha ka saaraya malcawaalka iyo wararka khaldan ee la xidhiira shaqada guddiga guddiga ayaa bishii juun warbixintiisii ugu horreysay hordhigay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay laakiin safiirka maraykanka u joogta golaha michel tyler ayaa warbixintan ku tilmaantay caddayn kale oo muujinaysa isha gaarka ah ee lagu hayo israa'iil golaha dhexdiisa taas oo sida ay sheegtay loo baahan yahay in la joojiyo waxaana ay xustay in loo baahan yahay in golahu si siman uu u kuulgalo dhammaan cabashooyinka iyadoo aan dal gaar ah la beegsan guddigan ayaa warbixin siiya golaha xuquuqul insaanka iyo fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay sanadkiiba mar
mahadsanid xuseen bare aadan oo inoo faahfaahinayay warbixintii wariyaha v o e da lisa shlein ee kasoo dirtay magaalada jineefa